Ebyo kubita kwa senkuru ekitongole kya KCCA Hajjat Sharifa Buzze Kyawanja gidde bannakampala okufaayo ennyo ku nkwata ya kasasiro waabwe akyagambye nti kino ate kye kinaayambira ddala okukendeeza ekizibu kya kasasiro mu kibuga Kampala. Ono asinzire mu kutongoza kaweefube w'okuyonja ekibuga Kampala gwe baatuuma Weeyonje Sanitation Challenge, n'ategeeza nti ekyokufuna ebifo awo okuyiibwa kasasiro ava mu bitundu bya Kampala tekigenda kugonjoola kizibu kya kasasiro mu Kampala. Ono yasinzire mu bitundu by'ekisenyi gye baatongoleza kaweefube ono mu bitundu bya Kampala wakati n'agamba nti bannakampala ate balina okufuba okwawula kasasiro avunda kw'oyo atavunda, nti kubanga okumugatta awamu kizibuwaza engeri gy'alinaata okukwatibwamu.
Gavumenti yatuwa ssente ne tugula ettaka lye tuteekako kasasiro, wabula ne bw'enaatuwa ssente ne tugula eka 1,000 biiznillah ne bwe liriba ddi wajja kujjula. Tugenda kukozesa science tusobole okubanga tulifuula endongoosezo erya kasasiro. Naye nga bwe nabagambye, buli lwe bibeera ebingi mu nsawo y'omusolo mwe tukola ki, mwe tuyingira. Kati bwe tubanga tusobola okubanga ebivunda tubikola munnakavundira mu community yaffe, ebiriri recyclable ne tubitwala ababyetaaga ne babigula, mu kifo ky'okutwala ebintu bino ebibiri nga bijjudde ne ntwala half, tuba tukendeezeza ku ssente ze tukenda okukozesa okulongoosa kasasiro gye tumutwala. Mbakubira omulanga.
Ati ye Kenesi Tuyisenge okuva mu kitongole kifando ekimu ku ebyo ebyegasse ne KCCA ate okubunyisa kaweefube ono, ategeezezza nti kasasiro ono bw'asunsulwa obulungi kigenda na kukendeeza ku mataba agalabwako mu bitundu bya Kampala, saaka ate n'okutangira endwadde eziva ku buligo.
Omuntu bw'oba ng'olina kasasiro, kasasiro olina okumwawula nti woteeka kasasiro w'ebyokulya si woteeka kasasiro w'ebipulasitiki ebiveera ebicupa, olina okubyawula. Era obe ng'omuteeka wamu ng'emmotoka bw'eba ejja ng'eyitawo, omuteekeyo bamutwale, kubanga tulaba nti kasasiro ono bw'aba mungi ate aleeta obuzibu. Bw'oba ng'omusudde bubi abulookinga zino channels ezitwala amazzi, era bw'oba ng'ozibulooki oleeta okufuladinga, enkuba ng'etonya ng'ofuladinga. Ate nono kasasiro wanga tumusudde bulungi aleeta endwadde eza public health concern, endwadde nga kolera, nga ki
ate mawulire malala.